Ngiyakhumbula ngiyakhumbula ngikathi umketho yangithanda
inhliziyo yami yakubhazela ngamanga
ijabuliswa uthando
ngamane ngife nokuthi ngiluze wena. Yeah, yeah.